whakapalahiatu ki he hātou tōru a mōtu tōu kapisinga ne whanongonongo mai ki hātou tōru te taongo ke mga pungi nei tā nā kai whā pungi nyonu FM kau iki mua hea tua milieno me mawhare tau mui tere mai whae tapune mori atu anei ko liu whilewe ia e tau tōru i runga he a tau tōru alea taongo lata ia mai whakahoroanga mai māmea amina ia mai e tau tōru e whakatata ki mua hea tua e a tau tōru a tapoikianga i mābuni pōni tui tau tōru tō mua mai hei mawea ngatua ime mawea ngafu ke nesi wewea ngatulu kubu tāke fitu ke nesi wewea ngatulu tāke fitu mwe mawea ngafu ewe ngaria muta iwe wewea ngafa kubu tāke hongfulu muta kai fuka mua to fanongonongo ke taha lorongo tapu mwe mwe kwe liongi no hoko mai mga hakelata mai launga hatau tūru pesini kwa naka ya hainai tau kong hoa ke mga pungpung kai mai ama tūru os tau whakafikau ko wea tūle ia Mona Lisa pia ni kia tina mwhiala ni fori tu kote tu muna tu whakara fura hi tau tūru ke mga pungpung na ki munina ma fore ahu mai tau whakafikau wanga kwa muna ki atu kia nama mai whaheki ki mua hea tua ki he lolong.
What a time to be into all things music.
ngāru e tua tō mō me mawehea fō, mai midaio, mai mawehea ngā tua ei, kenese tōru tāki fitu, mai midaio whā, taha ki he hongfuru mata. Pēr mai whakawea ngā mana tō mai, maha puki pōki nei, sātani, hau ki tua haku. Satani, hau ki tua haku. Tari mai hei kamatahanga ni wewe ni e tau mamatua uruaki haku e tauranga tau e sia polo. Whanoviko ngai e ni e tauranga tau e sia polo ki hoko mei ki hei hatu tūra wahani. Longa tō mga aho ni wewele fōki a tō tōru ku tō longa tō he patu whakatātā mai whakaineina mai ki tō mga aho ka o whānu ai ka uatu ki tō wharikoroa ka uatu ki hewa hewa ki poratū ka uatu ki kōkō ki mata whanga ka uatu ki tā toroanga mai tā toroanga Whai whānau tō mau e whīm e lōri ki kamata mātai tau mumui a tā tōru tōma ni e kamata mātai e iki ko Iesu koe tau kupu mai ke nese hangau ni ki ātamu moeva me alaua nā ki whanongonong kau mahala laua kau mahala laua kau tū e whī kai hokuma ke mahare iki ka mahare fi kai tahe mana mui ngai ni e fi poka pihe ni e parane e tua mai larurangi mai hana whaka horoang whai whano ngai ni e fi e larurangi ni waha tapu nei tuko ne kamata mahe whai tapu kwa mai kamata mahe aho lutu ifu ifu Whakaikoa ka hako e aho rotu efu efu. Whangafuru e aho e tu tō ei. Ke whakakanupōngi ai, pōiriōngi ai, me whakatoki hāra ai. Mo e mana mana tō ei. Tōka ni ne, tau se ose se atua Iesu. Ke lata ia mai hāna ngā hua, ke whakamatāra e kautū he atua. So ke wahaherini nā kai whakawee nō kai whakawee ki tui tapu e wahaherini e lāta ia mo e mui whakatuki hāla mo e maramana tu ki he taupu hāla he tuak mai lawea ki anga he tau momaui mai he tau ranga tau he whi mo e mai kei fōki ki whakamalaroa ki a tautu haku i haku mta patu he reni he mta patu he reni ki whakatata a tautu ki a tua ki rioki mai ka eko tautu kwa mamau me a tua ki e rioki mai a tautu whakatata ki a tua haku mta nemo me pokia fōki mua atu ki tau ngā ho ka tō mitaki ai mōi mōi rōngai tū I tō mēnu kō mōua mē fia fia ki ai tō mō kāwhia kō rāta e kō wahāne he rin kō rāta ki mōua tā mō kāho ki whakakanupōngi ai e whamāne rin ni kā ka māti tā buka mōri si whakakanupōngi nō buka hengo hatau a whakakanupōngi ai Poke ai no e suka, poke ai kai a masima, poke ai kai tama sepo pove ngako. E ka sene na ngata mai hana a whakahanga wanga e mui, e lata mai whakanupung. Poke ai mukuro mai to kubusaina he ngutu, poke to whakamana pihia, Ke whangafuru iau, ke whakamaroro oi, koe kautū nangai, ke o tausia mena bihia. Mui mai ia he mai whakanoponga, mui ni ongi. Ke whakatata lahi, ki mua he tua, mai e tuku atu e whakaianga. Pia ni ke takitaki mai whakamangaro. Mai langamatai ke tupu e mui whakanganga. E tolu aki, koe mui whakarofa. Mui whakarofa atu ke hau ke katofia, mui whakarofa atu ke maanga, mui whakarofa atu ke mga whaoa, e, tolu e mta potu e hereni, whakahangau kia e tomu mui to tau osi, ka hoko mea waha hereni. Koe ta mga hara foki ke ua veveri he toka mta mata, tuka nā, whakamama atu he mga whakapā, ka whai mena ke whakanupongi iei, ki whakamalo. Kaua ki sene mena ia nuko pehe kua whakanupongi iei, nā, tawara ki nuke mana muna te foki. Nika wadi hako e whakanupongi hako. E si oho atu ni mia ki ei. E, poke mena ki kai, poke mena ki inu, poke heiko, poke mena manaka ki ei rato. Ako wako mahala dei. E, mta mga hawe fia ia, ki he mga hala i. Hako whakamata patu e mga hala he reni, tu e kamatahanga he reni. Kua whakamata patu ki he kamatamata, he atua e tangata. Whakamata patu ki he kamatamata, he atua e tangata, he kamatahanga, ki he uaki. Kue kamatamata, he atua hana tamu. E, he kamata he tutakari e whenonga he rin. Kamata he tutakari. Te rima he whaatamu kwa mori, e o to tōtua e. O to tōtua e whanga furua. Waha ke whakamalo ke he riongi e. Whakamalo ke taha mena kwa whakanopongi e. O he riu mana manatu. Ko he ngoi mena mitaki e mai aho apungi pongi, ko he ngoi ta mena wanati ke toka, he muini. Kei ka kua longa do mena kua kaumahalai, e tau mga hao ke whakawhakatuki halai. Pei me hu maroro whewhe, whahia whewhe a taua. Ki e tatoko atu ki tau kamta manta tunga i su. Koe e wahenga nangata whewhe, ne tu funga ki kishia mai ai. E manako he tua ki hato tolo na mumui. E ke waha he reni, naka ke waha ke whakamuri hato tōra manaro, e whakalati au. Ka ringa ke waha ke manatu, kohai au. Kohai a koe, ki mua he atua. Kohai hato tōru, ki mua he atua. Ko hei koha hato tōru. Ko hei koha hato tōru, ki mua he atua. E ke tāra hai e mai he evangaria mna iu, kono tōu ki ai. Papitaisu mo lento e papitaisu e wani i su. Kua hafangi mai he langi, kua whakamori mai he langi. Kua haere mai anganga tonga ne rupe. Kua ngahau mai reo, kua hea kua tamu whakahere hana kua fia fia ni au ia. E, nā kai la whai tāra kua longona ke i su. Nā kai la whai launga ia ke tā maanga me tā sunako me tā sunako. E na kala whi mana kua tausi e ia ki whakamaroro a lo tolo maskerea. Na kai la hako mea mga hake ui e tau tutaki. Kaka kamatahanga ni. E, osi pa mta esi, takitaki atu, pe mai takitaki atu, he anganga. A ia ki tutakari. Ke nā kai kue whanoa e vaeva se awa ia ki tutakari. Nā kai kua hehe atu a ia ke tutakari. Ka pē mai kua takitaki atu e anganga a ia ke tutakari. Ha ki tutakari nā kai kua taha mea na i whafu e balane he tua. Ka ki whenangaro he tua ke kamtaanga ki a takitaki he. E sia pōro a ia ke tutakari. Mga hao ke sivi ai po ke whiwhi e hana maroro. E lata ia mwe ui hea tua. Ke he hana mui. Ke ha lawe a ki e ia e laro lai. Koe heigua le kamata matai he fi a isu. Koe heigua. Hape hana e kamata e hana doku. Ka eki koe tama he tua koe. Ka eki koe tama he tua koe. Whakamua, whakaonga hawa maroro ke whakamakona koe. Hakoe maroro e atua naka e whai ki whakahonia. E maroro ki maike, ki whakamua liai e palana me mawehianga e atua ke tangata. Kae ki koe tam e atua koe o si whakamua li mea. Kai ki koe tam hea tua koe ki a pūja koe ki tau mutu usi e la rurangi. E tūru. Tūru i kamuta mata, i kamuta mata aki si a pōru. E iki. Poke whahia na kui e ia. Ki e lata. Mai ngā hua ko ui hea tua ki e la rurangi ni. Hau ke maru rū ko whakavee ki e mui tua. Kamana muna tu ki he kamana mata whakambua e kako hai ka hake kai e patu ka ko hai ki kai patu ko hai ki e kamana tau mai ki he heiki ki whakawhaniu ane mai so ia ia ke tau supia kamana naka se mene naka mea ki ia e kake tūanga tokota pē mai ki e kamatamatanga whakamua ki e kisia ai e maroroha ai su he tū tokota ai whai e lakamatai e ia ki e mumu i anga tāmini ki kai ai puke tūno tāmini ki kai ai nā kai koe kamatamata puke sāhia nā kai ki e tū tokota ai e ki e rewe ki e ia ai ki whangai e ia ai, ki whakaino e ia ai. Poke whahia na kai. Hai e ne whakahikua, ki si te tūru. E kautu eiki. Kautu eiki. Hau eno e siaporo. Ai. Kwa honga te... Kwa honga te mesia. Naka I tala umoi ka hakoe mga hara. O fiha I e aho e nofi tu takari. Haka nofa tau e tu takari me whikano pungi, ai whi kai me ai whi inu. Hei. Ma se popa e hong, ka hoko mai ni e tamini ke kai, puke mitake puke kerea, ke kumpu hara ni ke kai ki mui ai. Whakao ke si a pole mga hara sino. Si vese a por ke fahia na ngai isu ke sinu. E. Fahia na ngai ke rewe ki a ia. Anani kautu. Ke ua haki ni tato e ke tape e feitu kanta kuru. Me bea ki a ike hop. Lo. Lukuru ki to angiru a ia. Nā kai. Niu ni e iki talangi fungi hama natu ki ia. Sipieni ka mtamati ki tūrua. Tu fua ki a teo e larulangi ki a koi. Ki tuanga ha ia e ka mtake nga hua e ki risu mai lawe ki anga e larulangi. Ka mtamata e osi whakamunuina Sive e ia puke whahia na kai, puke maroro na kai. E, ke tuanga, puke whakatai, puke whakasinu mitaki, kua rata mui taumu mui, whakawhikau he waha. E langamatai aki a teo tōru e taumu ngāho. Ka whakawhianga ia i me taumu nauke mui ni. E, ia ua na ke whakarore loa lia tau tōru ki ai kai fahia na kai atau tūru ki whakamarolo tūnga tāme atua ka hoko mai ki pehe e si langa tūra nākai koe nākai ni ki whakosiang ki whakau e tūru ki haura ki tūra mga pisinga ia aunga e tūru langa tau ia tūmu muiha matūru koe malona ni au porque va a vivir en amor todo que hago de bujar que hay que tocar no es de un puerto que fue infano oh esta vez no está ahí y fue ahí que te tocó a tu que puerto que acá no va a fugatar hago fio fio de puerto que todo el mundo me va a jugar a lo de Mga hawa logona e tangata e ito me ho manawa. Tu wahore loli pia fia fia le kia polo yei. Ki whakapiki mai, ki kapisinga whakarahi mai. E. Me tu mga hawa pā e mata ta ua ohi. Koe tu mga hawa e pati fia fia ki mumu e manamuna tua. Tu mai ta hama laki he tuku aki. Ngāra noa te mana mitaki kua mana muna tuki tau suki ai. Tuka pisinga. E. Anani e mui. Whakawhianga i tu mau tau tūnu me mui tau hausi. Kamata mata tau mau tau tūnu tau hausi. Ai pehe ka tahi e mga aho. Tau mga hausi ni kamata mata tau tūnu. Tau a hausi. Tau minisi hausi tau tūra hausi. Tau mahina hausi. Tau tau hausi. Shaporo me hana dono atau kaya na e fikai kuanga langi e suka pisinga hau ki tua koi kaya to tolu ni kaha ke whaka manuru ai pe eu to manuru a to tolu tonga i su kaya lari a to tolu lari whakalahi ki whaka manuru tonga ia ki mai ki a ia ki Nau mai tei tau tōre whenonga ni, puke tau fōni. Mdāngi mda uru i tau. Wato e tau tōre i tau nei. Hei, e uana ki, e veri whakahanoa e tōna ngantau i whika ki a. Whakamalolo tūnga hata tūru iki. Pesi nei hoko ka hata tūru i tūnga isu. Hei, kai rei rei ai ni. E tūnga ni a ia kāhe ke waha, he rin. Fahai kam da mata. Hei. Tu meno ko pehe ke toka. Riu anora ki ai, oi. Nā te tehe mga hane ki tā mena pehe ko. Nā kai. Whakamolo ke toka. Hei. Hako tō mga hae ka siwia ki hatau atua. A mui tua. Kutu tō mena ki ki pihia. Hako tō mena usia. Ki te fōngā ki te mumui tua atu tū, rei pēka te mena i whaiaonga. Whaiaonga, whaika kano uho. Aungana te mena ki kia ki te fōngā te mumui tua. Hawe kamata mata ne lori ki tukuna taua ki tokotaha. Ki ua whai ki tau heri, ki ua whai ki lakamatai mai, me whakaarafu mai, me rāwia ki a taua. Hea. Hei, hei, tarumitaki aho mai hai tōtou no tōmu mui. Kai manatu e tōtou, kui hakeriso tōtou. Hei kui e siya polo tōtou. Pesi ni kua o whano tōtou e tūtakare wa hatapu nei. Kai kua eki fōki tūtakare mō marii ki ake ako me whakakoi. Mishivi ei. Poke whaahia whewhea da ua ki e lata mai tōranga tau hi whihe o tu he whanonga ni. Mane ne mua ki a ma ua taha mga ho niongi tu tāra atu ki mua he iki mai tu gata o tu tōra tau manako ki e ia pia fuki ni ki mua e taha mga ho e whakatungi hālai mai tau manatu kua naka i ao ki tu gata ki mua he atua Fua ia, tōne pēmai ia, tūkumai iau. Dito ko rin ako mamasok. Mahari din. Mahari kami na mata. Mahari sa katatag yung buhay ito. Mahari hindi mo naman na ito. Pukihingo ha. Ika kanu ito bubuhi at tutulog yung buhay ito. Yung buhay ito ay tutulog sa noon ni. Ito bubuhi at tutulog. Fakavegi yung buhay ito. Fakavegi yung buhay ito. Tame e tua. E aqui, tu tá cali, mo mali. Mo mali me tá aqui, que é a cui. Tu ganhei do mo. Mali que é que é, o outro é doutor, e mui nem. E não sei nem mali, mas rana, cacanu. Cacê, mali, mas tá o cristiano, que é gamata aí. Ah, não, que é tu tá cali. Que se a etaúa foi e loa etaúa, etaúa fahia lá te ia mãe ui etaúa, etaúa mui é uma naca e ui nó etaúa etaúa e ui etaúa etaúa e marolô, e faca marolô que assi haque hana coutu mas faca matale, tale mitaki faca matale, faca mui engalai faca matale, mui tukulang Ahaya Yesu Kristu kaya totoro iki ay nei ki hako niki tukulangi Amen Leonava mo e fukaheki ki mua hea tua ki he lolong
$100 off new comprehensive car insurance when you switch today. T's and C's apply. Tower.
Yeah.
Σε το τώρα τα ποιάν και λιώνει αγώ κούπι ετού αγώ λίου φαινονόν για για μαλτόρ και μου άγω μου υπόγινει και εγώ εγώ φκάκω άγω μητάκι και λάγω μεταγιάχει άγω μαλτόρ τα που μου εγώ φαινονόνει και το μου άγω καμ τα μάτα η φύγη για μαλτόρ πιένε και μου άγω νεχερίνη φαγαμανολό μάι και μάνι μου ήφεκαν πόνι μάνι λιόγι μάνι ήφεκαν το κιχάλο πηγαίνει με μένα μονάτο και που χάλα άω και τέκει τέκει για μόνο τώρα το μου είχε το φούνε για το ανάι λιόγιά του μάι άω το ταγάτ ο μήνα γιλόγε μότο ο μήνα το μόνο κι άγα όσοι ο φάνουγε μάμε άω φεκοφεκάου ma le vecchie anche te mo mo vicino pidi me mani e toccanga ma le vecchie anche te mo reina me te mo reina che mo nato che te po io che fe le vecchie sino me ho nomato mi si tutta vacchi ho mire te mo nos ma e go hao e tu hai grisu o tu co tu hai ma tu lo po io che ne amen ma tutta che ha tutto lua fraro anga che tu longo sia sia ha tutto lua molto che mo nei fraro no mai fratta che ti foru long fru fru alla dei ha tutto lua molto che fraro no che ha tutto lua che mo pun pun nei ta he tō whakaroanga ta tōru me au nei manatu mai e aho mungpongi manatu mai aho mungpongi lata ia mai wahenga whi whakakua ki ta tōru poke ia whono kū ki Newtoni ka mate he mtahola hiwa ki e whakausi me mtahola ngufrumaua tō whakako whono e ta tōru mai tō ua e o kui ma he motu koni ue ki e lata ia mai taha e tau whakaroanga ala tūra e mga hau ni ki e lata mai motu ala tūra ka kua kumkumi mai ki mua e whara manatu mai he tau tangata he motu ni ka e whakamua tō ka mata ia teo tūra ni tūra tō matutaki ato ala ua ma e whara maanga ni toi ke rata ia mai harawa a whon. Tahi e tō whakairoanga te tōru, ka tō whakatoatoa te tō mwai mua, whanono mai ki tō rorongo fia fia hata tōru he mwai honi.
$10 pizzas on Uber Eats. That's a great deal.
I've got a good deal too.
Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
Fear. We'll be right back. In the evening, my mama wants to drink the coconut. Yeah, coconut, 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 the way. Pongi, mana ko hap matuki no coconut. Api api, mana ko hap matuki no coconut. Diwe, coconut, 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 coconut. Diwe, coconut, coconut, coconut. Coconut, the way.
Coco, e ninguém ao tutulia.
lei mai ha tutto tu fregano. Fra tu quattro vita una tu fra che ha tutto a tua qua mariatu. A tapu mai fregano. Che mate ma un e ho cogito pu ha tutto di ogni vecchio ma fiaffi. Koe kia rau tōru nukua mai kia ki uhu mai ta pua ki whalataha rau tōru mui whakau ki mua i atua ke dawa mui i marorofu au mo ke whenere i anga i tau whenonga o atu mea mai ki motu a bia ni mai whakamuna tu anga i tau tūtau i atua ni ki riu whakapuke ki tau lima i tau mana whakarama whakau mai ki ki fuaki ki he hatau tōrua tapo ki anga roa bihe ni me taunga hua he i kāre sia tōne ni whairo hata he mga hokoa mori atu e koe whone mā me hawa pungi pungi ki he lata ia me mtakao me ni ue hana ka kāna tō naka i whakahoko e he hawa hatau tōru he mtakao hake a kera a ka e whakatoru maki atu ki mua e whikau ia a hatau tōru. Koe whakamopopoang e whakauranga hua hatau tōru hane e whakatātoa he mga hane tō rorumi e tufutu whātu. Tōru ne ne nakaila whakairoa mai ke lata pentu aho maui ngā hau e maha whaho pake maanga i tau o mune mune matutaki mai e koe whakau sūsia nei e whikau nei hātou tōru pia ni me tau hūtaki ki tau kwa mai whakatoa toa fuki ai whaita mini me mreke lurumi ki tau aho tatapai mua e koe ni hātou tōru tō whakai loanga ke lata mai mai māme au ke mamina ki amuine tau tau tōrangi aho me tau mamui whakawhikau ke mauru fuki e watu me mai ki runga pola tū au ni whaimana ki hau fia e tau mamui mātutaki mai ki whanonongo ki tau rorongo sia sia hata tōru he mga mungi pōngi tō tāna mai whaki tēru tō mga ho ki e whakausia he tā tōru a whakarāk me mga mungi pōngi nei
Thank you.
tue e tatoura mga hoki e mawehi e ki mga mga pungi nei no nofua moe monuina to miliu ki e feliveia e fahi tapu hau.
And love Auckland because it's very green and it's very natural. I live here from the last long time, so I love it.
The heavy day was coming on. There outside my window, letting skies fill the space where once the sun had shone. The wind is howling, though it's just a breeze, bending me and all that's in its way. It breaks my will and brings me to my knees, tells me I can take another day. You're out of sight. To find you're out of sight, not out of mind. You helped me see, then robbed me blind. The summer's day now brings me winter's frost. The seasons are all one and time stands still. I search for something that has not been lost to help me climb this never-ending hill. I wander through a landscape cold and bare, where all that I once knew has turned to stone. There is no living thing to hold me there, no voice to tell me I'm not alone. You're out of sight. Rob me blind.
Rasta, I'm no cook Rasta.
Watch your man, you want to see a 1 5 cent time and have enough time with the ice cream.
Aye, you know, cause I feel one run I put, you know. Huh. You see, let me know what the shop. A 15 cent feet, you know. I make no comment here, sir. Huh. Just the other day, me buy a pound of flour for a sixpence. Tell you. Now today me gonna buy it for a 15 cent. The shopkeeper say no commenters, I would say. And what me gonna do today? And what me gonna do? Cause I just 5 cent me have us, I would say.
And we gonna charge it to
every man, as I would say. The kind of man that want to go into the soil to tile. No man that want to be a farmer today, as I would say. Every man want to be a doctor, and every man want to be a lawyer. Most man want to be mechanics, I would say. Some man want to be the big boss around town, but them don't want to be a farmer just to go to the side of the tile.
You know,
I say no man don't want to go to the side of the tile. Then if you know so, then you cannot read. And if you know read, you cannot eat. Until you
oh, wow.
Until you just the other day, me pay a penny for a bulla.
Until you
I know today, me no see that in the showcase, as I would say. Satan go a town to buy a shoes, $50 to come show up on Tom. Meanwhile, Tom belly a holla, as I would say.
Say!
What the world are going to do today, as I would say.
Tell you!
And what I say is what I say. And what I say can lead the way you love the way you stand, I would tell you.
I tell you!
Yeah! So be wise, dear boys, sons and daughters of earth. I know that you got to go to the soil to tire it out, say. Cause if for you no reap, you cannot eat. Can if for you no sow, you cannot reap.
Wow!
Can if for you no reap, you cannot eat, as I would say.
Look at
this. And just the other day, me pay a 15 cent for a tin of milk. Today the shopkeeper say 21 cents and you make no comments, I would say.
Και παρόμοια μάει και ένα προγράμμα που λάω. Για εγώ άσε να δω λίγο την ομνή του Βενγράβη. Το κακό πρόκειται και αν η Αναβέα κάνει λίγο τηλεβουένα. Όνο να καλόκο, το όνομα Ιβέη Μπούλα μου έδειτε κοιάνη και η Ρνοβεκάν το Μαϊβίτη. Ρωσά μάει την Βενγράβη τη γόνα. Τον πάνε Μπούλα. Η Νιου Σιλάνδη είναι πεούλου. Τα γαντρέν ρέσο. Με μπούλα τα νόδε τίκο Μπούλα Μπούλα. Με αλβινάχη νίγκα η βοτούν το λίγο τίκο μάει. Γόνα πλανετ audio.org.nz. Ένα μόνο λίγο σε ένα ρίτιο. Δούσε από εντιόν.